Tanya.
Gaga la bunoxi.
24-20. Inachwani kwa pori. Na kafiko area amore. Never tell on my story. Na venye mi unyanya and I'm sorry. Bing of daylight, Rasta man do, Rasta man dem, Rasta man go there. Bing of daylight, Rasta man dom, Rasta commando, nina shash commando.
Ate pumbarae, nataka di nyani, nataka di jike, zira ruken bakate. Pumbarae, nataka di nyani, zira ruken bakate. Ate
pumbarae, mababu komanyane, situ nyane kabisa. Wavlana kwa wasiana situ nyanye kabisa.
Nikisema ngwae, unasema gode. Ngwae, ate hode. Nikisema ngwae, unasema gode. Ngwae, ate hode. Kuna shere, betu ya kuvuna ngwae. Kuna shere, ya kuligolize. Kuna shere, betu ya kuvuna ngwae. Kuna shere, ya kuligolize.
Nafula, stuck you ni miss. Niko na kipenga neza tako kikis. Magura, stuck you ni dis. Niko mashash, misaki mabist. Western kuna reso ya jogo. Na zote zimenyanya kama kondo. Afande suwache, to legalize. Dawa ya cancer, to legalize.
Ate pumbarae, nataka zinyani. Nataka zijike, zidaruge mbakate. Pumbarae, nataka zinyani. Zidaruge mbakate.
Ate pumbarae.
Mababu kumanyanya situ nyanye kabisa. Wavlana kwa wasiana situ nyanye kabisa.
Nikisema ngwae, unasema gode. Ngwae, ate hode. Nikisema ngwae, unasema gode. Ngwae.
Hapa VIP.
Hapa VIP.
Odi, 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 ushame tasusemeza
mwende mbeisha mwende. So, upa VIP, I'm the youngest motherfucker. Ni mamoshe tu, kando yangu ni makahaba. Ati mini miango na complain juu ya miaka. Usipasi kusano, utatua moshi na siashada. Mwai, singwai kama pedi ni mrazi. Mwai, simwai, kasi mwai, kibaki. Walai niko hain kaniseti kwa jeti. Marapa machufala mnipange mapedi.
Ate pumbarae, nataka zinyani. Nataka zijike, zidaruge mbakate. Pumbarae, nataka zinyani. Zidaruge mbakate.
Ate pumbarae.